yamye ugira ngo mbone kuguha aya mashimye kuko iyo ntekereje nyibuka aho wankuye